Leta Shida, Iko Shida. Fly to see. Yo go easy, yo. Leta Shida with ease. Yo go ease, fly to see.
I see.
Kuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Leo kuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Leo kuna shida.
Dogo easy style the border. Askia na indo kuna vimoda. Wanadara unanuka boda. Na show zimeshika wananingoja. Niko vita niko woka soja. Niko bize kwenye club na roga. Una dev amebeba mahaga. Kiss mata kukwa nataga. Tiga ka chupa ya soda. Tuga kuna chuma itamgonga. Itamgonga. Tuga kuna chuma itamgonga. Itamgonga. Itamgonga.
Kuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Leo kuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Leo kuna shida.
I got the flow of a master. Lyrical bastard. Got me sounding so raw like the truck is a master. I'm a street hood gangster with the swag of a pastor. I ain't just a gangster. I'm the star in the gang. Buggy jeans like airs. New era stop fitting. I shows hip hop and the business that comes with it. Y'all shake the titties when you play the music city. Another one from Pop City. The music city. I got no time for crap. No time for politicking. I'm about to see you later. Cause now the clock is ticking. 2 million shida. Hey, popping my hates. And while you get me teeny. Got the video coming soon. And it's a perfect fit. With every rhyme I spit. Let him see. Jogo is. I see you on the beat. Shida.
Kuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Kuna shida. Leo kuna shida. 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 Leo kuna shida.
Istari minanyesha kashawa. Hawa majore kuna miti nitawa. Leo lazima tu tabagawa. Ni wa spray kama dawa ya mende. Ni wakamue kama kidista jembe. Hawa mafisi washame ya mapembe. Kuna tempa ni tibu katembe. Mina ye kamlu ya nasembe. DJ acha tumzuka utambe. Shuka chini tumba kaibambe. Hizo malolipop wacha walambe. Wacha walambe.
Kuna shida. Kuna shida. Kuna shida, kuna shida. Leo kuna shida. Kuna shida, kuna shida. Kuna shida, kuna shida. Kuna shida, kuna shida. Leo kuna shida.
Kuna kachali mkono gam.
Shida.
Kuna mtoto na ni haram.
Hiyo ni shida.
Yani natema bila kalamu.
Mazi shida. Watu solve zi shida. Tunaongezea. Shida.
Yeah,
what's up?
Wanashida,
yo. Ah, wacha hizi mashida si tuondokee.